Hey,
your trunk.
We ain't mad about shit.
We have too much money. Money. We have too much money. Money. We have too much money.
As my brother Freddy Vunja Bay, mzama noti madolari kila day. Wapiji modo mkimia aungei, mza kupop champagne every day. Richie mitindo osaf maniga, mnyama mkali wana mwita wakubimba. Mza vituo ya kiblinga, anavo shine hakuna wakumpinga. Frank Nosey, the big posi, kwake kumwaga vibunani kama dozi. Levi sporty, ziki ya bili, analipia zote hata ziki zidi.
We are too much money. We are too much money. We are too much money.
Hey. Money. Chupa nyingi kama pipi. Usifiche nywele weki pili pili. Tenda kwa joni jo akuvishe wigi.
Acho no tupenda kwetu waje. Watanyonga suti bega pambe. Yani suti bega namba moja bongo. Tumeganana jino kwa jino. Mimi na mama la mama tunakapa chino. Hatuandiki matangali wina umu. Diko na mwanangu S2Kiss.
S2Kiss.
We are too much money. We are too much money. We are too much
money. You already know the ride.